mapenzi na nkajirama tena sana akika nkajigama kwenye ulinipa mapenzi na nkajirama tena sana akika nkajigama Ali yeah, ukweli na nyuma sana tena pole pole nibona ungesema Ali yeah, ukweli na nyuma sana tena pole pole nibona ungesema Maso, 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 ewe maso Najuta kukufahamu kwa yote ulionifanyia Maso, 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 ewe maso Najuta kukufahamu kwa yote ulionifanyia Maso, maso, maso,